kikakasiddwa nti akawuka akaleeta endwadde ya mukenenya keeyongedde nnyo mu disitulikiti y'emitiana ng'entaweevudde kukubanga abantu tebafuddeeyo kwekuuma ate nga buli muntu amanyi bulungi butya akawuka bwe kayinza okumukwata. Bw'abadde ayogerako n'omusasi waffe akulira okusomesa ku nsonga z'ebyobulamu mu disitulikiti y'emitiana Winnie Nakimbugwe agambye nti abantu abalina akawuka ka mukenenya omuwendo guli waggulu ng'abantu abasinga obungi tebakyefiirayo ku nsonga ez'ebyobulamu ate nga disitulikiti y'emitiana erina abantu bangi abali mu katyabaga k'okukwatibwa akawuka kano olw'enneeyisa abantu gye beeyisaamu etali ya buvunaanyizibwa.
Tulina obulamu ab'emitiana bwe tubeeramu obungi obututeeka mu katyabaga. Tulina abantu bangi be tuyita banneekolera gyange ababeera at risk. Ekkubo mitiana eri ku highway okuva Fort Portal n'esala paka Kampala. Tulinako abasajja bano be tuyita aba long truck drivers nabo bali at risk. Tulinako emyalo okubeera abantu ffenna tukimanya abantu ababeera ku myalo oba abavubi enneeyisa gye beeyisa. Tulina abavubuka bano abakola emirimu gy'okwagala bavubuka bannaabwe.
Winnie agambye nti akadde kano bakwataganye n'akakiiko akalwanyisa mukenenya mu ggwanga aka Uganda AIDS Commission okunogera ekizibu kya mukenenya eddagala nti era balina essuubi nti bwe bunaatuukira mu mwaka gwa 2023 mukifa afuukidde ddala lufumo. Wabula alambisa ebimu ku ebyo ebisoomooza omuli obutaba na ssente zimala kyagambye nti kibakaluubiriza okutambuza emisomo egikwata kawuka ka mukenenya naddala mu masoso g'ebyalo ate ng'eno abaayo ebyokwekuuma baabivaako dda nga neegali mpitawa baazambala ku mitima.
Tukyalina fani twalina ebitongole bingi ebyali bitukwatirako nga tugenda ne tunoonya abantu abo ne tubatuuka ku ddagala bye tuyita outreaches zonna zabeera closed down. Programu nyingi ebitongole ebyatuyamba nga mu HIV naye kati olw'okuba obuyambi waggwawo so ebimu byasalwako. Tetukitwala nti okuba lwe byasalwako yenzonga lwaki twavudde ku 1.5 ne tudda ku 3.1% prevalence. Ate tulina ne percentage ya 8.8 ey'abaana baffe abali exposed abali below 2 years. Abaana baffe abali exposed ku kawuka ako ntegeeza omwana azaalibwa ng'ali mu katyabaga k'okufuna akawuka mityana kutuku percentage tuli ku 8.8% abaana abali wansi w'emyaka 2 abakyala be basinga okuba n'akawuka. So twandiyagadde Uganda AIDS Commission etuyambeko etunoonyereza obuvujirizi kwabwe bwaliwo twali tulinako kye twekoledde.